إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Habibiti wa habakiriza yonna jemuli Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Tuweba zawo ichitiba Allah subhanahu wa ta'ala Yatulunga miakuddini eno Yobu silam Saba Allah subhanahu wa ta'ala Ajikirize Habirenga atubalamba silam Atetu kema asoge Habirenga atasa emirerembe Eja Yawma al-qiyama Ebalilo sirata omuliro n'ebirala byonna anti mukukkiriza olunaku lw'enkomerero oba okkiriza ebyo byonna nti gyebiri n'owakanyako kimu kyokka bwe kiti n'ogamba nti omuliro teguliyo olunaku lw'enkomerero ndukkiriza neggwa omuliro teguliyo ekyo Allah yakiteekawo kutiisa bantu babeere good citizens kyava kiteeka mu ddiini naye nga reality y'okubaayo kw'omuliro teguliyo mwasoma waliwo tipu yajita Islamic philosophy bajisomesa mu Islamu wa senior 3 senior 4 naam bwekiri kitiibwa baleeta abantu babiri baleeta Ibn Rushd ne baleeta ne Ibn Sina kakati ne bagamba nti bano ba two great philosophers wa Islam kugamba bo baali bakakensa basibiikiriranga nnyo ni walooleza edini ya fetiri imu katembo yu mudali msondo sirikiride sirikiride katemana nyezo chizula na malaika jibari nebo tebe chitufu mbo chijamu kusiriki lopila mkafu uwe chikoro kwa mkafu uwe chikoro sirikiride ringat Muhammad dala dala jari mbaka waka donda kwa mkafu uwe chikoro songa bote otebye kitufu Muhammad sin baka wa Allah ne Muhammad baka wa Allah Qur'an bwetu wetu gamba tuchijawa tuchijja mukusaddaqa Allah subhanahu wa ta'ala Allah gadi Muhammadur Rasulullah katigwa magezi ko tatigaina mwetavu nawe kenyine nyine nyine go toina gaba mna wetavu kwecho nam wabula ukongera ekyo chikopa wategedda ntu Muhammad baka wa Allah kakati byonna byogenda ozuula mbulunga mubwe bikongera sabati ne yakini ninga kwa okukkiriza okutandikirwako buli musilamu ayina okubanga akulina nabwe kityo baaleetanga ebintu ebyo baita Ibn Sina ne baita Ibn Rushd Ibn Sina agati omuntu teguliyo naye nga byali bwebyo kugira kutiisa butiisa abantu babeere nga bakola batya babeera ba citizens abalungi baleke kugiranga batya omuliro Ibn Rushd naga nedda jeguli omulyo jeguli bwe batyo nibatambuliza abantu mukatemba era osinga topic namba eri mu Islamu abafuzi ba matwala bakola silabasi gye baterawo abasiraamu batambulira songa kya buvunaanyizibwa nnyo eri buli muntu agante mukulembeze wa busiraamu Uganda okulwanyisa ekintu ekifaanako bwe kityo kubanga mukimanye nti ilmu lfalsafa ilmun kufuri irimu ya filosofi eyo mu busiraamu irimu ya bukafiri tekkirizibwa kakati musomesa mutya abantu ebintu ebifaanako bwe bityo wallahu lmustaan tugenda mu maaso ne hajjatul wada nga tulaba hijja yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tukulisaya abasiraamu bonna ababadde mu mikolo egya hijja akidi bagimaze walillahi lhamdu walminna saba Allah kkiriza hijja zaabwe era tuyozayoza abasiraamu yonna gyebabadde abaasaze ensolo tuyozayoza abo ne bwe tebaasaze naye nga baalidde ennyama ne tuyozayoza abasiraamu abaakoze hijja tuyozayoza abasiraamu abaasaziza abasiraamu yidi almuhim nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kkirize buli kyonna omuntu kyabaddeko mu sizoni eno ya hijja mwebi bisani sallahu subhanahu wa ta'ala ate sallahu subhanahu wa ta'ala abelenga atusonyiwa byonna ekitabo kiyita Manhaj Salikin kya Imamu al-Allama Sa'di rahimahullah ila nga tujagenda maaso bi idhnillah tumaleko kitabu al-Hajj eno tunatenda okutuwa ku njegoyego yayo nenga twabategeezaako nno twalaba ebyo omuntu byetaaga okumanya ku hijja ebitatikirwako ebisigadde tugamba tugenda kubisoma nga hijja ekoze etya ewedde bamashayikhi nabo mbalaba wano banyirivu kama robu kamaz enyama ya idi ekyabalabikako ku maaso Allah akbar enyama ekyabalabikako ku maaso Sheikh Abdulaziz abasalamu alaykum
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
enaw baganda bafe abalala we bali wano kitibwa Nasif Mulindo Basari assalamu tubade ku salam sir naam na barara abachali mugandalo saba Allah bakume kanda fushaddadi wali wano kakati je tugenda kokola abebitibwa tugenda kuita kwa muhijja hijja eno ngabe twajirabye okutuusa we twatu okutuuka we twakoma naam tugenda kujiita mu mpola mpola biidhinillahi tabaraka wa taala tukakasenti nno fennat daladala tubadde tugoberera bulungi era hijja egamba ebikulu byetwetaaga okumanya kuyo twabitegedde faban tetugenda kuwana ku buli kimu netwagala atleast ng'omuntu asobola okuleeta omuuma n'okutwaliza wamu hijja ng'omuntu waba agikoze daladala bwabaze Uganda bakoze hijja entuufu naam wadde nga waliwo byetutagenda kuwanako wano nga tuyitamu kubanga era si buli kintu ntwakikola ki twakikoonako naam ntandike naani Sheikh Abdulaziz engeri gyali imam imam yagwana okubeera nga yakulembera naam jazakallahu khairan ya
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam atendizwa Allah tabaraka wa taala namatenda majjuvu agatali mbukende awangudde omuddu yenna ali musinkagana nga tamugaseeko kintu kyonna
baganyi Luganda
era awanga alidde bwereere omuddu yenna alisiikagana Allah yamugattako mu bigambo n'ebikolwa nawe kitwa nkubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe okunyweza obukkiriza bwaffe Allahu tabaraka wa taala nange neegatta ku sheekhe wange okuyuzayoza bahujjaj naye ngeera kyembalamira nga baagala olaba ku ssanyu n'empeera za hijja obulamu bwabwe bwonna obusigaddeyo babuwangaalire mu kulongoosa eri Allahu tabaraka wa taala naddala okunyweza kye bayita enzikiriza yenna anaagatta ku Allah latakiina mu lusozi kusazaamu mirimu gyo kusazaamu hijja yo n'okutawaana kwonna kwolaba kwotawaanya kusindika simaya bugumu musana byonna ebyo kasita ogatta ku Allah hijja gisiibule togenda kufuna wadde ekyefaananyiriza empeera zaayo
mpozi sheekha katebiddekaawo ayinza okubaawo abaddu abagenze e Makka nabaako ebintu bazeeyo nabyo ewaka ebintu ebirimu emiteeka ebiri waliwo ebintu ebiri mu baaho ng'ebyobusuubuzi baaguze amakanzu gaabwe baaguze zi Qur'ani baaguze emisaala baaguze ate olwo n'abakutte obuveera omukulu omwamulabye yabadde ayina amayinja asatu bamusanze alondalonda amayinja sajja n'ambuza nga nti gano gatwala waate naye nga tulina abalwadde ewaffe tulina abalwadde ewaffe kakati eyo amayinja ago basirapu nga bwagiyisa kitiibwa oba almuhim bannange ebintu ebifaanaganako bwe biti bw'obeera mu abo ababyetisse munnange ng'omanya nti gwe hijja gye wagenza okukola tewagiganyuddwamu n'akatono kubanga hijja eyo eriwo okulongoosa nsikiriza abasiraamu eriwo okuzza bantu eri Allah subhanahu wataala tunuulya miliyoni zeezo ezabadde mu lusenya Arafa naam ddala ddala zirowoozeeko ezo ziliwo kujukiza muntu olina kwetulimirira maaso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah alamula wakati w'abaddu be awamu n'ekyo nga bali miliyoni zoba ssatu oba bbiri watyate nga ensi yonna ekuŋŋaanye nga Allah bwe yagamba kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila yawmi Allah subhanahu bonna agenda bakola atya agenda bakuŋŋaanya aba okuva ku Adamu tuba kubalisembayo bonnanga webali tulifaana tuti nabwe kityo omuntu bannanga tuleze enzikiriza omuntu atuleze enzikiriza akaseera kasigaddeyo katono nnyo bwotuuka mu maaso ga Allah nga imamu bw'agambye myenzikiriza yakufaako munnange ojja kuba osiraanye olusiraano lwa nnamaddala nno wallahu lmusta'an. Naam,
mbufunze nga bwe twalaba entandikwa ya hijja kumulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama alangira okugenda okukola hijja basahaba ne basimbula ennaku z'omwezi 25 Dhulqa'ada omwaka ogwali ogw'ekkumi bonna ne bakuŋŋaana mu bifo eby'enjawulo gye baali bali bajje bakole hijja nga bagikola n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajja kuye kikulaga nti eddiini eno bibiri kwe tulina ogijja era omubaka yasomanga aya ngera bwe twaziraba eza Qur'an ng'aleeta obujulizi okuva eri Allah wenti si yaleese n'amala nannyonnyola
inna safa wal marwata min sha'airillah
kigambo kya Allah
kyogera ng'agenda kukola tawafu baina safa wal marwa n'agamba nti wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ekyo n'akyogera ng'agenda kusaala essala wali ku maqamu ibrahima kulaga nti bino byenkola biragira okubiwaani wa mukama wange Allah subhanahu wa ta'ala. Naam,
kituzzaayo okunyweza ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala n'okikakasa kyeyagamba nti oma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha bwalinga baka okuva eri omulezi we Allah tabaraka wa ta'ala. Ombaka wasimbula ne basahaba ne batuuka ku miqati yaabwe tebayita Dhulhulaifa awo nga beteekerateekera oba hirami okubeera nga bayingira mu mikolo gya hijja ne umura bwe batuuka awo ne bamala ne batambula mpaka ku Kaaba mu bufunze bwe batuuka ku Kaaba
ekitegeeza awo tuyigirawo ensonga esooka ekolebwawo awo Dhulhulaifa pointi nkulu tujibuuka awo nti kubanga tulimu kulaba ebikulu ebiyimirizaawo ki ebiyimirizaawo hijja kakati awo Dhulhulaifa bwe batuukawo sheikh atugambye ne bayingira mu ihramu ihramu sheikh tugazize mwawo katono barakallahu feek ihramu kyeki twagaa ninya tudukhul fiesh finnusuk yenniya y'okuyingira mu miki kakati awo bw'otuuka awo Dhulhulaifa ng'ekikutwala e Makka kola hijja kati ogenda kuyingira mu kategori ey'okubiri ey'abantu kati olwo abantu tekuddwamu emiteeka ebiri ife aba bulijjo kati gwe tokyali wa bulijjo oyingidde mbakungu oli mizizo emizizo gyokka egikkirizibwa mu busiraamu gyonna egisigale muli mizizo gina gy'ekiganda eyo gyonna gya bukafiiri kati oli mizizo gyokka Allah gy'asiima oyingidde mizizo ekyo oyingidde mu ihramu oyingidde mizizo kakati okuva oyingidde mizizo egyo ogenda gy'ogenda ogenda oli munene oli mizizo gyaki gya hijja. Naam, ihramu kimbadde njagala okukatiriza nti awo waliwo mpaji namba okuyingira mizizo gyaki gya hijja era nga sibuusinga seerabidde awo ennyininyini kiri waajibu kyatteeka okugiyingiriramu awo ama okuyingira mizizo kyo kyatte kiyompaji kubanga innama lamalu binniyat naye ate okugiyingirira mu kifo ekiyitibwa Dhulhulaifa kyatteeka bimaana singa ogenda mu maaso kilomitas 5 ng'oyiseewaawo nga togireese abakulu toleese niya yakuyingira mu mizizo kati olifuuse mahurimu ng'omuntu kyeki ekyo nga bw'oyingira kati Allahu akbar nyingidde mu sola owuli okyaliyo omu n'oli ali ebweru okwetakulako okusigala kwa bulijjo naam oliwadde bokolakola nga bw'oyagadde onyanyinya omukono nga obadde oyagadde ate olinga okyali wabweru kati ofuna sensitivity ey'obukkiriza ey'emizizo ekuyingira kitegeesa bulungi nga bwe kuyingira nongaoyingidde mu ki mu sala katagira kisobulungi kibaite mizizo ekyo kipogera kati yao namu sheikh
bagabawo nebagenda mpaka ku Kaaba
naam
watu ku Kaaba nebatukira ku al-Hajar al-Aswad
naam
awo ngechiddako bagenda kubiranga betolola Kaaba ehitiwa sallallahu alaihi wasallam nebetolola emirundi musaa omalo okwetolola mbaka nagenda maqami Ibrahim nene msango ngajiweddeyo
ne na kutu ala atutte kapalo nya sekha laboja
baya sekha wanga ino kujja sekha wanga ino kujja
ne magadi atutte kapalo betutu kano ku Hajar al-Aswad twalira bien ngeri sige tukolanga tutusa Hajar al-Aswad siwe kiri katodo wakiri siwe kiri na yenga inachinga muchogedde mechi wake chikinzo chikisa ogambye nti Kaaba Allah jikume abantu wachimanye nti Kaaba nje kutuka kisera emenye bwewo ebewo nga n'omusajja agenda jimenya ajijewo agenda kuba musajja nga mufirika agawafe mchondo kya Arabu rajulun habashi bagamba bwawulira omuhabasha tekitegeeza nti ategeda kubanga abawaliwo Najashi aiza kubanga ngaomba shadadi ebiharwe tekitegeeza ngajava naye nabbi amogana erinya naga dhusawi kataini alibya nobu obuchi obutumbe nga butono dhusawi kataini agenda kujja ajimenyewo subhanallah nemu kiseere ekyo abantu balibeera baji tebakyagifaako abantu ng'ebyeddiini babiviiriddeko ddala nga boola bantu Qur'an erituuka ekiseera ng'abantu tebakyagiteekako wadde ebirowoozo Allah agisitula agitwale nga tekyaliwo mu nsi evirawo ddala ebyo byonna bigenda kubeerawo ng'ekyamunyinatera okutuuka na bwekityo tweyambise Kaaba eyo tugisinzizeeko Allah mutufu waki okumusinza tetusinze bitali Allah ba Allah gad falyabudu رب هذا البيت تسيز من زواجي سوسين يوم بي نعم شير كاكاتي حجر أسود وانون دوزا تكونو كاتنو كونسون يزبيراو انتتو أغا ما انتو مكباتو كاو اجي قبلا اجي نيو يجيلا ناكو عطاكو جي جسوكا تسوكو دي اكو راتيا
سبلو
كو عطاكو مكونو نعم اكو عطاكو نو مكونو نعم يجيلا نو مكونو جي جي جسوكو دي اكو راتيا
حالا
nga mwangu yokulaza aine ekigo kyemungala akola atya akonyako omuggo nanywegera awo akonyezaako aha baba tasobodde alaza bulaza nalaita takibira tegerekesa naam jazakallahu khaira katuwamala awo sheikh atugambye nakola tawafu tawafu aina gitandikira ludawa awo nyini ku Hajar al-Aswad singo gitandikira maaso tawafu ebeeranfu kitegerekese tuchaline imamu Abdulaziz Kalonji kakati Kaaba jiteka kumukono chi atambula Kaaba kusaidia dyo obere kusaidia kono
kono
ebere kusaidia kono nige tolole mirundi emeka
musanvu
onde musanvu emirundi eje omusanvu kujo kulike mirundi emeka byaina kusaidira
mirundi esatu
kulike mirundi esatu byaina kusaidira busaidizi bwamaliriza nalyo kagenda ku makamu Ibrahim suwa badde
naam
yalla kena masdaka Allah khaira
na sala mbaka Muhammad sallama sahabi atuganti na sala raka bili
raka bili
naam ba maluk sala raka bili isaddako mbaka na agenda Safa ni Marwa
naam agenda nanyo kumaziga zamzam
atandawa
baba chibwa ebi nawe na kati bino bino bitoke ko bile sunna na bibwatu byabikola bobo sobodo bikola alhamdulillah tosobodo gena btele ko Safa ni Marwa naye kyoso kwa kishoye bobo ino busobozi ogano nya kumaziga zamzam gali ya ukumpi tegali wala noja noko maono damu nonye gedi nanto au nodo ko genda ku tawaf baina Safa wal Marwa naam chef
era sababu na yagamba nto mbaka yataandika na hicho Allah cha kola chi
naam
yataandika na hicho
naam yagamba abda'u bima bada Allahu bihi wanalo faida bobo soma mu tahara kitabu tahara ni mukutawaza baina masage baleta abafi tartibu okuli ogamba ogobereziganya ebiyungo chateeka tegere kese obo mumbi singa bata andise nebigiri nabiranga zizako nasiga mumviri nanaba amaso nemikono oluvanyuma na nalukayozayoza mukama oba uzebeire etuse nam kimukwa ebyo ebikyamu ebiri madhhabu ga imamu abu hanifa rahimahullah rahmatan wasa Nu'man ibn Thabit al-Kufi kwekubeera nti yalaba nti awuzu tina tartibu byonna gyotandikidde yuzetuuka ekyo si kituufu amma ekituufu kwekubeera nti wuzu yateeka okubeera ng'etambula mu tartibu yaayo nga nabi saa salam bwe yagikolanga era nga bwe yaggyamu aya naye beesembesa bujulizi ki abayimirizaawo ensonga eyo bumu ku bujulizi beesembesa taban beesembesa obujulizi bungi ng'obujulizi okubeera nabi bwatu byatawaaza ngeyo okubeera nti nno aya bwetu byajjira mu oda nam ni bali to bujulizi obugamba nabi saa salam yagamba hadithi ya Jabir ibn Abdillah eno yajjira mu riwaya eri mu sunani ya imamu Nasa'i bwemba sirabidde ngegati ibda'u bima bada Allahu bihi wanongali mikono mikolo ja hijja wanongali kusafa wal marwa juki Allah tarikana safa na sebe marwa kati jajira mulafu zekati ibda'u bima bada Allahu bihi tegere sobulunji nenge yo lafu sinchi sintufu lafu zintufu yenere mu hadithi ya Jabir ibn Abdillah abda'u ntandika necho Allah chakolatia kakati wali lafudhi ile tali ntufi rishaz ibda bima bada Allahu bi bujusi bajagalam bajagalamo bujulizo bulaga nti nno tutandi kiragiro nti nabi yalagira nti otandika necho nabi Allah cha chakolatia chatandika na chitegeza nti katukwate kutudde ku aya ya uzu Allah atandika nachi na mfasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wa msahu bi ru'usikum wa rijlakum ila alka'bayn netu gamba nti la yo hadithi mulafudhi ya ibda'u ye kiragiro sintufu na yenge kitufu era kyekyo kyennyini nyine ekyabananyini bujulizo obwo nti no tuyina kutandika bintu mu oda lwaki olimu ku bujulizi baleeta kwekubeera nti Allah yateeka okusiiga wakati wokunaaba okw'emirundi ebiri ate kirimu omutane mu lulimi Oluwarabu Allah yateeka okusiiga wakati wokunaaba okw'emirundi emeka ebiri kyekuliwa yatugamba tunaaba amaaso tunaabe n'emikono kitegese bulungi naatulagira tusiibe aina plug ya kuna abeli geri kati mu warabu bobo na sara de bintu utandike ebyo kunaba ubireto omulundi gumu nozako ebyo kusiga obo ndandike ne ebyo kusiga no se ebyo kunaba tegere kisobulu ne okuteeka okusiga wakati wo kunaba okwemeuli before kunaba ndateeka okusiga atina ddako okunaba bujuli zoka Allah yagala chi oda tegere kes kugata no bujuli zobula ndi watu nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaza wa hakala naam genda mazushi
mbaka mfansi salama wakilila atani fide kusafa ya tuke liku marwa na atukuza Allah tabaraka wa ta'ala na mutaendeleza na inga na kemba denjagala mbigambo vino vyegela mbaka mfansi salama ya gama anti la ilaha inna Allahu wahdahu la sharikala si ya gama anti lahul mulku waduo mkufu nulawitero gama anti obo waka waka buchi Allah tabaraka wa ta'ala atendeleba nabwa kabaka kimanyi dwa kabaka wabaganda ne bakabaka bonna ekibayisa bakabaka kubaka mpeo za bakola ki abafa
sebe zo mtu anakanda kubaka ulide
Allah tabaraka wa taala tetumutenda nga wetu gama anti malik ya umidini omuddu no gama anti ye kabaka olina kulwaki wenkomerera
nzivunulanchamu
Allah mufuzi Luganda tuinzo kosa bal ogama anti kabaka kabaka amanyikiddwa nti abaka empewo z'abakola ki kati
amakulu erinnya kabaka teyitegeeza bwa bufuzi
si bufuzi
wabula linnya lya nnono
ekigendererwa
mu nkozesa ya nga bwolaba nti amannya gonna ge batuuma kabaka gaba n'ekigendererwa lwaki bagamutuumye bwe batyo na bwe kityo ogamba nti maliki yaumiddin obalahu lmulku tugamba nti kabaka olina kulwenkomero ebansobi watu gati omufuzi oba nannyini naam ayina obwa nannyini obugamba obwa nannyini busobu omuntu asobola kuba nga nannyini kiri naye nga takirinaako bufuzi siwe kiri naye ye mufuzi olina kulwenkomero lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shayin kadir jazakallahu khaira naam
katumbaka neyetolola nakola bwati mirundi musanvu mpozi ensonga waneeno gyetwalaga abaddu tali tuyine entegeera mu kubala emirundi gino nga tumanya okugenda nga bwolaba ku Kaaba nti buli wetulaba otunoddayo ku jjinja lino ogugumu naye mukwe musaffa ne maruwa bulibokkirira booti umu n'okudda umu mbere
kasozi ogenda kalala ogwo mulundi n'okuba kwako kwogenzeko okukoma okukwatandikiddeko gwonagwo mulundi nigibeera meka nigibeera musanvu ani yakola ensobi ku nsonga eyo n'abala nti olina kgenda n'okomawo ani amujjukira olwo imaamu nene nnyo rahimahullah rahmatan wasia nedda yagamba nti bw'ogenda n'odda ogwo mulundi bw'ogenda n'odda ogwo mulundi nam oyabeera yali imam bun hazm alandausi abu muhammad rahimahullah rahmatan wasia nam
era ng'obujulizi obulaga okuba nti omubaka singa omulundi twali tugobalya waggulu waatandikidde yali badde amalira ku safa naye era mukwetoola ku yamalira
kumarwa
mubaka waamalira
najabiru yagamba nti hatta ntaha tawaafuhu ila almarwa
bw'atuuka awo amakulu ng'okwetoolola kwakumaze omubaka n'alangirira ti buli yenna yazze n'ekisolo ekyokukola ki ekyokusala asigale emikolo gyaki
gyahijja
atazze nakyo abeere ng'akola ki
akifuula
omura avudde mu mizizo abaavaamu ne bavaamu era twalaba ali radiallahu
abo abaavaamu bagenda mu kika kya hijja bakiyita batya tamatto lwaki tamatto olw'ensonga tamatto yeyawula wakati wa hijja naki ne umura ekika kya hijja kibeera tamatto bw'oba kyokoze okola umura n'obeera ng'ogimaliriza n'ofuuka halaal n'olyoka oyingira n'okola ate hiki n'okola hijja gye bayita tamatto ate abaasigala ku ihiraamu yaabwe nga nabbi sallallahu alayhi wasallama ne ali n'abalala abaali bazirina ensolo okuva e madiina eyo hijja gye baakola bagiyita batya irani jazakum llahu khaira nam
ali akomyewo yakomawo neŋŋamiya kikumi
ŋŋamiya za nabbi sallallahu alayhi wasallama
kikumi agenda okusanga
ezijja luddawa
yemani
ezijja yemani nam
amakulu ye yasigala mu mizizo omukyala ye ng'akoze eki bonna bakola hijja nga zanjawulo
awo ndooza tukwakwayemuko tuddukemuko emisinga tugendeyo mu taruya butereevu batubalabi kati abo bonna
kati olunaku lwa musanvu luno nkeera olw'omunaana
olubadde lwa musanvu
taruya gye tudda kati
lwaki olufudde lwa musanvu tugambe bino byona bibaddewo bino byona bibaddewo before before yawo mutaru before lunaku olw'omunaana eyosooka okubanga wadde olina zibadde naku lwakuna oba lwakutaano oba lwa mukaaga naye almuhimu yawo mutaru ye lunaku olwokumeka olw'omunaana bakola batya awo shefu
wano bonna babeera boolekera mina abakozi ba hijja zonna ez'ebika ebisatu
bonnaboolekera
mina watuuka emina kyetwalaba wano oba kwetegeka dukubeera nga betegeka olunaku ate oluddako oluzito lwaki baarafa
amakulu kiyitibwa yomutaruya kubanga bafuniramu amazzi gebagenda okukozesa mu safa gebagenda okgendamu ebibwekito bekyabanga edda lwali tebikyalibwa ebiti onawoli waliwo amazzi walillahi alhamdu walminna nam
era ye batuuka awo saabi atunyumiza mubaka ne basalirawo sola zino ezo balina ozisalira basalirawo dhuhuri nebasalirawo asiri nebasalirawo magharibi shai
nefajiri kyekiri sunna wabula abantu lwali bavaawo nebatambula nebagenda ekiro okugjako abatonotono ne bangi bagenda mu arafa naye ngaekiri sunna kwe kubeerawo mpaka obudde obwaki bwokumakya nomusalirawo sola ya fajiri nemulyoka mwolekera luddawa mu arafa nam ye nabbi yakola atya
kati omubaka wavaawo enkeera akudde nga bukedde age atambula naye nga bashiri kuba
tuli mu lunaku lwakumeka kati awo
tuyingidde mulunaku lwa arafa
arafa lwerwokumeka
lwomwenda
nam
abeena ayolekeramu arafa
nga tebalidde eddaakwawo
ati bo tebasiiba
ati bo tebasiiba lu arafa si kirungi eri omuntu ali mugundi okulusiiba wabula twetegereze tekiri haramu twawule wakati ebintu ebibiri tekiri haramu omuntu ali muhijja odusiiba naye tekigwanidde muntu ali muhijja kulusiiba aba yawukanye ku luŋgambo omubaka muhammadi sallallahu alayhi wasallama kubanga nabbi kyakola yassara tujjawo obwa haramu tujja obwa haramu mu kigambo kya nabbi saa sallama ng'agaana nahi kitegese bulungi esobalaibawula bagamba kiri sunna obutalusiiba ekiri sunna obutalusiiba nam
Umbaka yaita nasimbula wano na ragira wa mkubile wema
naam
obatendi mchifo chwa yaita namira
naam
elabo yajja naita Muzdalifa abashiri kubali abakolanga hijja yawe tali mukutya Allah nokugatta kwa Allah bali bamanyage na koma Muzdalifa mpaka naita obuyisi nagena mpaka weme jibali bakozeki jibali bakubile
namira
namira
naam
au nawo nabira uko kabanga katono boyavao nagenda muwadi orana
naam
abo yatukao mpaka nakola khutuba naam ebigambi yasirira bahujjaji
naam
eranga baganda fe babasibiridde
naam
mpaka sabaino okulanga ebigambi ene yabasibiridde babiseko nye birozo
naam
mpaka bamala khutuba eno nayongera okuyingira mu Arafa munda nabira wakabanga kusaba abatwala bomuddu byayinza okukolerawo mpaka wamaliza nga enjuba etandika okukola ki okugwa naavaawo ne basahaba
batandika
ngegwa
ngegwiridde ddala hatta jabira tukanuganda hatta gaba alqurs nakasidala kalyakarawo enjuba enjuba yati ebanga koyini sibwe kiri egwiriddeyo ddala naam
nema okutubane basaa
wemana kutuba ne basala dhuhuri
walinga bakyali gundi ngatanna se se mfuragenda mukifo kiri
boyongera munda mu ne basala dhuhuri rakabiri ne basala ne asri rakabiri kati avudde eno amakulu nge enjube ekoze ki
egudde
naddayo
kati arafa wedde so kiri tayeb kati arafa mukugwa ekyeteeka mu arafa kikiriwa eche mpaji mu Arafa kubanga Arafa mpaji sube kiri ke kiriwa
muddu kutuka kubera
kubera okona wechibira kitono nnyo ate eche teeka nga wato chikozo ofuna omusango naye nga yo hijja ntufu ke kiriwa amakulu haja inakubera wo mpaka ddi aino kubeerawo okutuusa kugwa kwaki
kwenjuba
bw'otabaawo okutuusa kugwa kwenjuba hijja ntuufu naye ofunye omusango kitegerekese naam oyina okuba okuva kutuuka kwenjuba wano ku dhuhuri okutuuka kuki okutuuka kugwa kwenjuba naam kati bavuddewo boolekedde Muzdalifa sheikh naam
nabaddeyo Muzdalifa
tebasaliddewo magaribi
bagenda
gisaalya muki
Muzdalifa
okujja koyo atidde nti obudde bugenda kutuuka ku bwaki bugweko obwa ishai nga tanatuuka Muzdalifa awaddemu okusaalya onawo akola atya waali Muzdalifa bakolerawo ki
basulawo
kusulawo busuzi batuukawo nga bakuba olwali nga babeera ku gundi ku kusimasimu basaalyawo isha ne magaribi naam amakulu nibibaka nibibaka nabiki yakola sikudda murwali todda mu ibada kusala usulengo usala nedda kola nabiki yakola kubanga nabiki yebaka bwatu manguddala olwebi nimemitu bujijaddi enkeera naam kakati bamaze obudde bukedde enjuba evuddeyo obate nafayo
evuddeyo basa iyo faji
enjuba yatogera kutugamba mambya enjuba evuddeyo obate nafayo
enjuba ngatena vayo
enjuba ngatena vayo naam enjuba ngatena vayo ni babiranga bakera ku machanyo ni basali sala ya fajr amakuru waya zino mwazinyi tiwaita okabanga na binakola atya ngobudde buchakuti ninge nyimambi ekozetya esaze namala nagenda ku mashal haram na asaba Allah subhanahu wa ta'ala kutusa obudde bwaika mukira dalane bwamuka ninge nyibatena kole atya ne basimbula ne bolekya rudda wa awe tuli kati kitiwa jaga tawa jang
sika shadadu
pai kakati bavuddeo bagenze bagenda kola chao
sindako
bagenda batukira kumulimo chao kusokera dala eha kuba chiwaji shadada twanguiza na Uganda rana hat amakula genda kola emirimu ejo ejemirundi emeka emirundi ena naam bagera soka bakube ekiwaji bakube ekiwaji emeka kolwo kimu kyokka kyekitiwa kitya jamra ala akaba ekinene alkubura naam kibagenda okuba kyokka ekyo nno saaki koonako ku lunaku lwa nahar kiri mirimu ena olunaku lwa hijja olunakulwa lwa olokusala olunakulwa idi kaula amati lulama amanyi bonna balaba nti okuba ekiwaji okwo kukoma nagwa kwa njuba ku lunaku olwo amakulu njuba bwegwa khalas ngomanya nti bwoba tokikubye gwe ngomanya nti egundi ekuyiseeko hijja ntuufu kubanga ebyo tibiri mu mpagi nam naye olese ekintu ekiriwajibu ekyamaanyi kitegerekese nam ne bamala ne bakola batya ne bakola ki ne basalako ne basala ensolo basobola kusala nsolo ne bamala ne basalako enviiri ne bamala ne bakola tawaafu kitegerekese nam olwo emirimu egyo bagikoze gyonna emeka emirimu ena bagikoze singa omuntu atuukayo naakuba ekiwaji naatya naagamba bannange ayinza okuba nga mukyala naagamba bannange bino byonna kansooke enziruke enkola epawaafu kubanga pawaafu omukyala alimu hedhi takkirizibwa kugikola kati atya atalabika ayinza okgenda mu nsonga esaawa yonna naatolontoka emisiine naagamba naakuba ki naakola pawaafu kyakoze kikyamu si kikyamu kubanga tulaga emirimu egyo gikola emizono gisimbe tekirina mutawaana hatta ne bwava emuzdalifa naagenda butereevu kukaaba kitegese bulungi yeetiira naagenda butereevu kukaaba yeetiira nti emisaawo yonna ebintu biyinza okumwononekako naakola towaafu kirina omutawaana naalyokakumao naakuba ekiwaji tekirina mutawaana kitegerekese ewakubanga kino ekibuzo kyazze kyala bamugambye nti aha bwoto biwakoze ebintu bikyamu nedda ekyo naddala gwatambudde naye muntu muyivu kubanga abakyala babadde mukutya ngaesaawo yonna batya ndibayinza okuyingira muki mu nsonga naabakwata naabatwala naabakozesa towaafu nam ne balyoka bakoma okukola emirimu egisigadde kata ni wabayo bagambye nti ekyomukoze si kituufu nedda ekyo kyabadde kituufu nnyo tekirina mutawaana gonna era twebaza muganda waffe eyabadde yakozeseza abantu abo omulimu ogwo kiraga nti fakih ebintu abitegeera buki ebintu abitegeera bulungi allah mukuume nam kakati awo tuvuddewo kyekiddirira ranahata ewedde tugenda ku ayaamu mina ennaku zaaki za mina ziri mmeka ziri ssatu ekiro ekyo ekyolunaku olwekumi katugenda mulunaku lwakumi naluki nalumu nekiro ekyolunaku lwakumi nammeka nekiro ekyolunaku lwakumi nammeka kumi nassatu ebyo ziitwa layali mina wadhkuru llaha fi ayamin maadudat faman taajala fi yaumain fala ithma alai waman taahara fala ithma alai limani biman ittaqa kakati ekiro ekyo ziitibwa layali mina kyatteeka okubeera emina olw'obujulizi bwa hadithi ya ali abbas yasaba nabbi saa salama mukkiriza agende abeere nga anywesa bahujjaji emakka nabbi naamukkiriza bujulizi ki buli luddawaawo ku nsonga eyo wakubeera nti nno okusaba olukusa kiba mukubeera nti wagaanibwa nabwe kiti okubeera emina kyatteeka kitegerekese tukkiriza kuvaawo ne tugamba nti kibaita okubeera emina ekyetteeka kwe kubeerawo ekitundu ekisinga obungi ekiro emisana osobola okuvaawo nogenda nobaku yotereza wano wali wali nokomawo kakasa nti nno obudde at least more than half of the layl of the night obaddewo luddawa obaddewo emina kitegerekese kati emisana wamina tukola ki tufuluma nitukuba ekiwaji tutandikira ku kitono tudda kukyawakati tudda kukisembayo nolunaku oluddako bwe tutyo nolunaku oluddako bwe tutyo zinaku mmeka ssatu mubigobera lungi ab'ebitiibwa ebyo fayibu kakati omuntu ayamaliriza emikolo agenda kugenda naye nga agendagenda allah gani faman taajjala fi yaumain fala ithma alaihi kitegeeza ki ekyo bw'omala okusulawo ekiro ekyo ekisoose n'okuba ebiwaji ebyenkeera n'osulawo ekiro ekyokubiri n'okuba ebiwaji enkeera kitegese bulungi omala obubikuba jjukira olina bikuba baada zawaal olina bikuba ina ebiwaji ebitali bya yaumu nahar bikubwa enjuba emaze okukyukana ku budde bwa dhuhuri enjuba olukyuka bwetyo baazirina dhuhuri womukkiriza okutandika okuba ebiwaji ebyo mu nnaku zina essatu ezaamina ezisembayo kitegerese bulungi nabwe kityo bw'amaliriza awo okukuba ebiwaji ebyo olunaku olwokubiri awo addembe okusimbula naava emina nayolekera okudda ewaabwe kibaita taajulu fi yaumain bisharti kakwakulizo ntolinza enjuba kugwa kasi enjuba egwa olina okusulayo okusulayokuba kufuusa kwa tteeka singa enjuba ekusingayo negwa ngaokyaliyo mu mina ate mu ngeri yemu nenkeera nogera n'okuba ekiwaji n'okiddamu kwekubeera nti ojjuze lunaku mmeka essatu waman taahara fala ithima alaihi liman ittaka era ekyo ekisinga okubeera ekirungi kuba nabbi saa salama kye yakola yabeera ennaku zonna mmeka ssatu tayib ne tugamba nti singa aba asimbudde engugwagi si byagenda enjuba neegwa ng'akyali mu mina naye ng'asimbudde kigambo ekituufu bigambo bya baulama oba ekigambo kya rajja sheikh muhammad ibunu saleh uthaimin rahimahullah kwekubeera nti nno aba agenda bugenzi mu maaso tetumugamba tusumulula engugo kitegerekese n'ensonga esembereyo ddala kwekubeera nti nno kati ng'osimbula ogenda olina okuyita kaaba n'osooka okola tawaafu lwada kitegerekese bulungi bw'omala n'olyoka osimbula n'ogenda okugjako omukyala ali mu heedhi awo tawaafu lwada tekwatako kitegerekese bulungi وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.